Are you?
Funny boy.
Hello. Are you? Mwenzake nimeteleza, kuni ugumu ananionea. Mwenzake nimeteleza, anani ugumu ananionea. Ah, nimemzoea, na siwezi kuishi bila yeye. Ah, wasimwambie anisamehe, mwenzake anisamehe. Mwambie anisamehe, mwenzake anisamehe. Anisamehe, anisamehe.
Kosa yetu wanadamu, peke yangu siwezi. Oh yeah, nalewa na kesha mimi, aniokoe kabla sijawa malaya. Nalewa na kesha mimi, aniokoe kabla sijawa malaya. Basi